More music at spacegospel.com.
Tunakupa sifa na utukufu. Wanadamu asishiriki na wewe utukufu wako. Ndio umetubariki, ndio umetuongoza, ndio umetushindania. utukufu ni wako baba 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 baba, baba.
SpaceGospel.com.